waliba xiriirka kubada cagta gobolka Bokoli kooxda Wareegi qabas Sports oo horyaalka cusub iyo kiyaara doonanga iyo ona dhawaan la falaw news forum horyaalka degmada Xodoor ee gobolka Bokol horyaalka cusub yana ku qayb galo doon li kooxood oo Serie A waliba taab gali haya isku duwaha wasaaradda caafimaadka Mustafa Maxamed Ahmed kabtanada tababaryaalka wakiilada kooxoyinka Serie A ina waxa naga xiriirka kubada cagta gobolka Bokol iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka Mustafa Maxamed Ahmed
meeba wakiilku ahaa kooxda Yola ee meeba intu ku xaqiijiyay anti club sports oo dhameystiran geekeena si gudiga sports ee kaasoon oo kama hadeliyana isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Mustafa Maxamed Ahmed ee meeba lana Mustafa keda mahadsanta meeba faday intan intan ku sii mahadeliyay gudiga sports degmada oo Yola saadag aan ka dhawr adeegahayaan ani sports ka degmada la hormari dhalinyaro tayada la ku helay degmada ee horyaalada iyo joogtayaan iyo oo aan ka qaadadaan walfan ee mashaar dhanka siyaasada saasata marwal bin la kulmayaan dhaleeceen afligaadeen iyo indhi hooliteen in kama hadaliyaan hadda fadhiin gudiga sports ka aanu ku amaan eedan mahadsantin hool faydalin haytan deegaanka hool faydalin haytan ee dhalinyaradi oo waxyaabo kala kamash uu la fadhi yamaa ba kadiir gelyahay tan inay beeleedii magaalada ku qayb qaadan
tababaraha kooxda kubada cagta midnimo may eed mahadbalaar aan tan ku jeedi faday isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bokol Mustafa Maxamed Ahmed kaas oo geekan ii suurta geli intii salliita kooxad degmada Mudur ku dhisan uu sameey leeyahay club sports dhamaystiran isku wareeji waana nin ballan qaadan tiisa koobnin qobada Mustafa Maylana eedeedan maasanta sida dhalinyarada aan garab suranta may fadayntaan inta baad ku dar dhalinyarada kale deegaanka dhalatay oo Mustafa amale intii uu dhalinyarada may buu garab surmaano dhirigeliyaan taasoo may kale inta mahadbalaar aan ku jeedi faday gudiga sports ka oo may leeyahay sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam ka dhahay mar walba in garab suranyi eedeedan maasantin
intan ku mahadnaqa faday isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bokol Mustafa Maxamed Ahmed oo nin suurta geliyay intii geekii may leeyahay agabkii horyaalka tabalaawada doona may leeyahay nin wareejiyo may leeyahay atana koobkiina nin dhaka wal bulshada may leeyahay dad magaalada rooga oo inta dhirada fanne may leeyahay yasamee eedan gamaatsanta of course halkee no may leeyahay wal yar wal aadam wal iskiin gobol inteeda may leeyahay mahadsantaad erto Mustafa walik leena mahadsanta kun kujer may kalen tungu mahnagay yiriir kubada cagti gudijay oo in badan siin may leeyahay inteegan intee sports kan degmadan maal gobolka meel badan meel dheer dheer oo degmooyinkii kale ee gobolka kale intii uu may leeyahay madan waa bideeraha in baa erko markan yaa mahnagay yoon wali laha mootadaana ma oo wali san ka qaadan in inga sheegayay tan wali san leena eedan mahadsantin shukran insha Allah
may baan tan roogay geekanti aanan mahadnaga in ku gudiga sportska labo may baan tan ku mahadnaga faday isku duwaha wasaaradda caafimaadka Mustafa Madamid oo runtii may buu agab sportis niisheeni saaso kalni balan qaadini hal horyaal niindaka may balena mudane eedan mahadsanta in runtii ka dhalinyar ahaan una may buu aha qofkii balwada in ni dhiri geliyaayo mar walba diyaar nin leentii walniin qobad may buu aha dhawaayeen waan ka faraxsanna magaalada hatoobun dhalinyarayn wal kale lin rooga male wala magaalada lin rooga may buu aha in may buu aha banooni dheelo may buu aha sports kiis dhaxgalka bulshada lagu qayb qaada qof kasta ni dhiri geliyo una dhawaayeen eedan ka maasiin.